Yeah! Drop the bomb, yo.
Mnataka watoto mna mitonyo, mkitaka michano njoni kwangu haina kikomo. Nachafua bita ipite jiki wala homo. Mindo rapper wa galama na hiti bila promo. Bila swag za kufake mambo yente, tunafunika show mbele ne afuma nzese. Wakulima mbeni mvua ache nyeshe. Minataka fuba mamtu ili homo acheke. Wakipanda juna wapandia songo jay. Bidhani meibolesha sheki na vyo panda bay. Wakitema yai na yapanga kwenye trade. Bani Faisali Salumu kinyona nite fake. Nini mnataka au ni wafue kama papa? Hata nikiwa baba ntaito anko kama ngasa. Flow za kitambo zina hiti mpaka sasa unashanga. Panya rodi jinsi navuka mipaka.
Mnataka mistari ye, nimefika punda milia. Hadi kwenye zebra navuka kwa kukimbia. Mambo seshega ila wahuno na minia. Na kwenye show bila mega wahuno na shangiria.
Nini mnataka maze, nini mnataka? Apa ni shwari, wala kuna ghost mambo juu ya mstari. Ni dust juu ya dust paka Nini mnataka maze, nini mnataka? Apa ni shwari, wala kuna ghost mambo juu ya mstari. Ni dust juu ya dust paka Mapimpewe sabiki fulu bling panda ease. Mane talk so vichwa pants watu wamesha seize. Drink summer meals kidimbu kwenye breeze. Ukubiti na kubamba mamo kwenye keys. My player, haters, my men na my shiz. Nina kafanya my cheese. Kibu sabi ya B wote Sigarido Tina B1 Black niko blessed na mshori. Si hatu dance, hatu shake, tuna swing kama. Well una feeling George Mix panda E kama. Noti nasema bass count us your fear. Jaki ziye jimiminie uwe waksile. We, what you get? This is what you see. Msuka ndani ya club, leo ladies leave. Please, ukiwa club so sis. Machis watachukua kwanzia boot paka jeans. Ukisisana, usisisana. Wana, watadina paku ye. Nini mnataka maze, nini mnataka? Apa ni shwari. Wala kuna ghost, mambo juu ya mstari. Ni dust juu ya dust paka Nini mnataka maze, nini mnataka? Apa ni shwari. Wala kuna ghost, mambo juu ya mstari. Ni dust juu ya dust.